kilometers, mina ngifunana nawe. Angihamba ama kilometers, mina ngifunana nawe. Indelendlela, indelendlela, ngifika kweKilimanjaro. Ay, nocebo mountain, ay ngifunana nawe. Simomoja somhlaba, semvela selanga. Ay, manje ngitshele ukuthi wayemele ngidedele umuntu wakuthathela naye isifubeni sami. Ay, 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 isifubeni sami. Angikhethe wena, ay ngibeke wena. Sengikhulumile nabo malumi bami, sengatshela nomama zala ukuthi ngakushada. Sengikhathele ukuthi sihlale fast and set. Ay baby love you, ngithanda wena. Sengikhulumile nabo malumi bami, sengatshela nomama zala ukuthi ngakushada. Sengikhathele ukuthi sihlale fast and set. Ay baby love you, ngithanda wena.